Sidile koko kusemandlini. Sikwenzile konke okusemandlini. Sasalanda ngisho nikhunda pressure kuyilwane. Angizili kuzosenda ama-shoutout la. Bheka isleeve uzobona ukuthi sisibane nobani. Kodwa kule beat Tiwabe fisherman. Uyithengile. Thank you. Noma ungayithenganga ke. Thank you for playing it. Peace.